Yino yoli njani nela bhongo mntaka mama.
Ewe ngongondala mntana. Tezele ngongondala mntana.
Thank you. Yeah.
Yandodo.
Yes, the nation,